Sishilo isambulo Awusuku lwenjabulo Sishilo isambulo Akuvumi mangithule Ngizohlabele, hlabelela Ngizohlabele, hlabelela Ngizohlabele Sabelela Akuvumi mangithule
Bangithula ngizobe ngithi ngithulelani Bela ngidophe ivesi nonke niziphimbo lami Akhe, sisikhathi sokuthi ngijabule nami Akashintshi lutho nadisa ngisaphethe intwana zami Ngikheswa, wake up peace on this beat so Just bring your friends uzobona kuzoba lit So hlabelela kusema nobody's gonna sleep so Bring a blanket just in case you fall asleep Mina, njengoba ngilana I'm here to do my thing Isambulo shilo isuku lenjabulo not inkinga Asijabuleni lensuku ithozoqina so Mele sijabule ngathi angeke savuka we got one life Mele senze uzosijabulisa Isambulo shilo ngase ngasabela Badrophe ivesi ngoba ngikwazi ukuhlabelela Kuba ukhona unhlanzi ngabe naye uyangifakazela
Sishilo isambulo Usuku lenjabulo Sishilo isambulo Akuvumi mangithule Ngizohlabele, hlabelela Ngizohlabele, hlabelela Ngizohlabele, hlabelela Akuvumi mangithule
Pano miyama vumi Kainiwe kaya na mangtu It's a happy day, happy day Music on the blood vein, feel like every day Ooh, Every day, all night Ay, Every day, all night Nibisu go luku lu se tumda Se tumda Kosi siza na gulusi Istule lang pusha lili Shio sama tose nasli Sakchazi sabadu kanti fam Sio luku lu se tumda Chakdisa ubandu bantule Au bantule Senzunda
Sishilo isambulo Usuku lenjabulo Sishilo isambulo Akuvumi mangithule Ngizohlabele, hlabelela Hlabele, hlabelela Ngizohlabele, hlabelela Akuvumi mangithule
Hello, tuyizitha zami Ezicabanga ukuthi angisoze ngajabula nami Salute kubo bonke ababe nami Ngishizila ngiphanda nabo lava bami Thank you, kuwe mdali wami Zizwa ngazuthi ngiphendulekile nami Izwakele imthandazo yami ngizokuqa ngedolo hlabelele nami Salute kubo bonke lava bami babe nami ngaze ngabe indoda nami bakwazile ngisho ukugcina impilo zami Shout out to we all at ilami
Sishilo isambulo Usuku lenjabulo Sishilo isambulo Akuvumi mangithule Ngizohlabele, hlabelela Ngizohlabele, hlabelela Ngizohlabele, hlabelela Akuvumi mangithule